kwishira mundanze gwanyingira ubuyimba mukuyimbira wesa mukuyiza maluba nkusabanjigirisa nsabala musabanyongera tokendeza umukwana tokendeza
loving you is my mission all I need is attention when I come to you is my passion I'll go down for you my
cause you're my life, you're my life.